kezi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi
Angazi ngayibona intombazane yenamehlo anje Atali kamkhluza wena ngifuna ube sinqanda mate Futhi uyangijova wena ngibathi mawusu mate Ingabe ngiyazikhruza uma ngayeka intombi enhle kanje Sula sithi du bese sikhuluma ngamehlo besaxoxa indaba ngisho lena ngenamphetho thatha uthando lwami lona likhuluma ngezenzo into ofana nawe umntwana womuntu cha ke go hayi
aya mehla malavi angibambe shiqi aya mehla malavi angibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi
Mina ngiyakuthanda sisi kahle kahle ufuna ngitheni Ufuna ube ngowami sondela wena my love wami Ufuna sikhiphe se Dubai ngiyadlala la e Dubai Ufuna udlu kotini uswipe ikhadi lami Sondela my love ube ngowami Sondela my love ube ngowami Sondela my love ube ngowami Sondela my love ube ngowami
Aya mehla malavi ngibambe shiqi Aya mehla malavi ngibambe shiqi Ayine senzo sakezi ngibambe shiqi Ayine senzo sakezi ngibambe shiqi Aya mehla malavi ngibambe shiqi Aya mehla malavi ngibambe shiqi Ayine senzo sakezi ngibambe shiqi Ayine senzo sakezi